wa saba sanja habaka omuli na abana ba masomero mu gombole ya musale lwebita kuli musaza maogola abakoze bulungi bwansi nga bati beti kila tekero kuja kuza mazali wa ganyirimu akemia kensafu mungu mweje chitibwa abana beta bie mbulungi bwansi ono kuli abana ntete Progressive Nursery and Primary School na ba St. Mary's Primary School ntete balongo seza uvuga omuli ake ntete kasambia na kasi nyelewe bitakuli nebeyanza nyo mutanda uroku banu anilira mbye njigiriza okutumulo mbulo uvionjo nobutonde wensi atena okubata asendwa denkambu ingo wa mukenenya
kayanja Hayley Mary msomela kuntete Progressive tukede kwela okumo vionjo njagalaza saba sajia kabaka okutuka kumazali wage na okumwebaza okutasaba na okulwanyisa akawuka ka mukenenya
amannya gange Nzeruvega Ayman njagaliza ssaabasajja kabaka amazaalibwa amalungi era tweteeseteese n'okudduka emisinde gya ssaabasajja kabaka
erinnya Ize Akolo Paulo ate neyagaliza ssaabasajja kabaka amazaalibwa amalungi
bwe batya abaana nga baagaliza ssaabasajja amazaalibwa amalungi mwongeri ya muna haba ntuba saba sajia mugombole ya musale bayoza yozeza nyo mutandole miaka jine nsafu mwogu mweje chivwa na mwe yanza oroku na mwogu njo buganda na uta sosula mbantube atwali bya maulile kuluchiko lwa gombola musale baby tafuli Vega Christopher agambi nti saba sajia masomoji ya lengira wala okusosu wazo mula mwogo kutasu mwano mwala kuroku uma egwange eryenkya
Nzeruvega Christopher onnamawulire wa Ssaabasajja Kabaka ow'eggombolola eno musaale olw'ebitakuli neebaza Ssaabasajja Kabaka era muyozaayoza okutuuka ku mazaalibwa ge ag'emyaka 70 Ssaabasajja Kabaka yogayoga era tukwebaza nnyo baffe nnyinimu olw'enteekateeka z'olina naddala ez'amasomero abaana bangi obawadde basalizi ku mitendere egy'enjawulo weebale nnyo okulwanirira abaana abato tukwebaza nnyo nate olw'enteekateeka gy'olina ey'okulwanyisa mukenenya mu Uganda yonna